κοπή, σπόρτι.
አኩምሬፉን ለጀነ አትሌት ታምሩ ደምሴ ከኢትዮጵያ ፍሏ ቦይቲን ድርጎሚ ፓራ ኦሎምፒክ ሪዮ ብራዚል ትሪዮ ተንጀል ቀባኔ ድረቲ ድርጎሚ ሜትሪኩም ተቆፍ ድብሻኒ ረት ድርጎሙ ፍለቀ ከድርጎሚ ተንረቲ ለመሶ ባይቲኒ ማለቶ ሂሪር ሙርሚ ሮሚያ ጋርሲስ ዋይሊኒ ወሊንጅሩለን ጋዜጤሳን ስፖርት ተቆፍ አትሌቲን ኢትዮጵያ ካዲቢን ከሜትሪ ኢብ አፉሪ ረት ድርጎመለኒ ያሪ ታምሩ ከንደገራን አቹም ሪዮ ብራዚል ትሬፉ ብልብሌቲኒ ዱብሲ metanruunu en
namoni ba en kanit nabe kan nanu tifori kafalo di makan sindrugo megalu tamru kafalo demiste
ayya tamru atleti etiopia ka mormi oromia dagesis ke satram tokko mename heddun simbeku atleti name heddun sibeku rabu fadanda yom drugo mejal qabdi gaba sinatime
umuri yam passport rakaniru gara ogari den serida drugo mirati kanute kumalamani gara shakalat kanasele bara kumalama kumalam ragabe para durguman turutriani warumakan warumakama fayaw jindurguma turayu isarra kan ke kumalam afur gutubiya kan asalati ge fame gutubiya sada farati khara kanirma entre isarra kan ke gara para kan du dende
biyala fadim te durgumte bet arman durat
biye kifet bayum muati amma kan biye kisa gutu oromia yero kuma la marja shashamani rati mo dingira war makawo di farawo sontane ibba kadeti e debemo bar kuma la mastor bo gutor miya kamana bo fajji marati ibba dingira ibba kadeti e biye kesati durgumi bayen bate fara dani simu bo durgumi durgumi iratir mate kesatu fara ando durgumi iratir mate oromia bo yeron bakawoti worki sai sai anan galme sinu
worki me gargata gamma
aga amma yaadachis baddu garam medalia waligala workiz medalia protection qaba
aha bar kum la majal qabde tinjechu
e kum la majal qabe durgumi garu anan egele tirid durgumi tigana sene kum la masadi
kum la masadi
ah durgumi jal qabe baka durgumi sokufara yere to project dan anan biya ana baka wedi kum la masadi
biya la fadem tebeta
bi alamo yero jal qabati ti waggaa isa darbe kana Congo Brazzaville jeeni buutu Afrika ratti
aha atmetri agam durgumto eddu
ani kana durgumu metri fildingi ibba kadde tikuma dubashan yana ne ratti
duralle ni jolle fayya qaban walin durgoma jette warra para olympicin kuneni jara qami midame to kana mona fa nama nafisani rutrat wal durgoma manti dibatin
ijeti ya daum manano kude so manti mal funs na rukunni ti umtin tani ti awga awar maati jenatin waka kasumati la faakeena dukubeet ija tokki ija la chiro dukubeet leeyu ergesani gara mana yaala malmal deeniti kan faye isa booda ijji tokki baaye la dukubaat reeyu am baaye waka daam even amma mana baru faseelu isutti gaayt reeyu sarra kan ka kumala barto sagal saddeet sagal tan saddeeti mana yaala milikitti kanan operationite anna ejiti to kichi operation ke jira ejiti to kichi kawu ejiti to kichi simo amna mara fuliniti yaw na baaye amna simulatu
ah yofi do kamin feed
warum akati yaw jindirguma baaye doctor kam forsamne jirojal kabe do bomise ni korsamne ti manin jene tuma wanu man kama mi dame ti kan jindinne para walum bikin baaye process baaye kaba
aha
anna qoratamne ti qoratamne warin ana fakkatan to kan nawo jindirguma
aha jechu na tamyo fiigdu yo fiigdu kana eji tokko nanargu jelti tokko nanargi tu jette kan lena kidan sana nanargi tu jette melzeri ke yatmo akalmat fiid
akkan mata figa ma melzeri ni yamamu baka amna argu san amina argu san indeku doktorina mara mara san yo kin munna ya yale san indeka amna ni argu san indeka mitira amma kan argu dande wala fa goyira nan mitira amna argu dande durgo mun dande anjir so goja para processi baye kaba isa in nitu dande sinu sababa akasitini anandurgumigarugumita
womtaate fu diqqaate diqqoonu margita
nanargargumma nanarga yechuun ammas mara baka akka waankaani akka nama kaaniti fuuli baka hunda hunda argumdando male argumma nanarga
me durgumitante deebina warra dhufeetini durgumitante moote lammeesso baate jinnaan mormii hiriira oromiya agarsiisee akkuma fayyisaa leellisaatii fi atleetiin kanadaa kaadhubillee argisiise atleen durgumitan argisiifte me keessaa keessonatti maal argisiiste
ani kana argisiise fi indura tokko akkuma beekamu biyya keessatti wanna godhamaa jiru addunyaan akan beekudha wanta biyya keessatti godhamaa jiru kanammoo irra caalaa akka beekamu yookiin immoo gochi mootummaan ummata oromoo irratti godhaa jiru ifin amma ummata biraatti illee darbaa jiru kun akka addunyaatti mul'atu deebi'ee uummanni keenya achi kun hidhaa hidhaa keessa dararamaa jira. Baay'ee keessa keessatti dhiigan ture. Jalqabumaa iyyuu yaadin turan. Fayyisaan na dursuu danda'a. Yaa hoogaan akkana jedhu dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef wanta kana nan godha jechuun jalqabuma oolchuma Itoophiyaa oolchuma gara shaakalaa oolchuma wanta dorgommii kana hin filataminu. Akka filatamu beekaa wanta kana yoo filatame carra kanatti fayyadamee nan godha jedhee yaada ture. Hiriyoota biyya baay'eetti illee wanta kana nan godha waan ta'eef alaabaa illee naa barbaada isaanii ture guma biyya keessa jiru iyyuu. Naa kuniwwan nama mormisiin qabu bakka dhiiga saba kiyyaatii kan dhangala'aa jiru, dhiiga obboleessa kiyyaatii, dhiiga obboleessa kiyyaatii, dhiiga abbaa kiyyaatii kan dhangala'aa kan hidhamaa jiru, kan gubachaa jiru saba kiyya waan ta'eef. Saba kiyya ammoo waan hundumas homaa rakkoon qabu. Maali? Lubbuu kiyyatu darbe ani nama tokko. Namni meeqa akka du'e hin beekna ani nama tokko yoo namni tokko uummata miliyoona 40 yoo ta'e homaa rakkoon qabu. Kanaafuu homaa kun saba kanaaf malee waan biraati. Mallattoon kun immoo mallattoo uummanni Oromoo hidhamuusa, uummanni Oromoo cunqurfamuusa agarsiisu waan ta'eef mallattoon kun mallattoo kana waan ta'eef mallattoo kana agarsiisu.
Durumaanutti yaada ture naan jettee fakkeenyaaf fayyisattu na dursu malee durumaanutti yaada ture naan jettee mee waan gootanaa gala nattiin fakkeenyaaf mootee jalqaballeetti argisiisee naan jettee.
Dursee kanatti yaadee namoota tokko tokkoon illee bakka feesbuukiidhaan nan godha isaanii ture achiin fayyisaan godhee bakka anis nan dabala wanta kana isaan ture jalqabumaan. Dabaluun qaba isaanii ture roota kiyya. Isa irraa kan ka'e hoggaa dorgommii xumuru akkuma kirri irra ga'anii harka ol qabe. Dorgommii kiyyaalleen qabxii kiyya gadi buuseera jedhee yaada qabxii silaa tokkoffaa ba'ee too rikarrii illee qabsu amma ga'utti rikarrii nan cabsa ture. Ani hoggaan harka ol qabu inni tokkoffaa ba'ee na jalaan gadi jedhee seene. Inni rakkoon qabu kun anaaf homaa rakkoon qabu. Ani jalqaba hoggaan kirri irra ga'u nana kiyya ol qabe isa deebi'ee immoo. Meedaa hunda naannee sana argaa jiru qabaatis naannaa godhe deebi'ee shillimannoo hoggaa meedaalee harka kiyyaa ol qabina naannisee nan agarsiise.
Kana achi maal goote fakkeenyaaf harka ol qabu harka mallattoo mormii argisiisuun alatti.
Wanti addaa wanti nan godhe yeroo alaabaan bahu afaan kiyyaan qabatte.
Alaabaan kam?
Maaliif alaabaan Itoophiyaa yeroo ol bahu afaan kiyyaan qabatte faaruu alaabaa Oromiyaa Itoophiyaa faarsine afaan kiyyaan qabatte sun jedhee.
Maaf jechuun maan agarsiisuuf?
Bakka faaruu san faarsuu hin barbaanne bakka faaruu alaabaa Itoophiyaa kan faarsuu waan hin barbaanne.
Jechuun afaan qabachuu caalatti aduu dubbachuu baattellee aduu callistee faarsuu baattellee yookaan ammoo afaan qabachuu fi callisanii faarsuu dhabuu garaagarummaa siifaa maal fakkeenyaaf?
Garaagarummaa qaba. Yaa amma ta'e hidhiin keessa socho'uu danda'a. Yeroo san gammachuu irra jira waan addaas irra jira. Yeroo hidhiin keessa socho'u immoo faarsuu hin danda'ama. Deebi'ee immoo afaan kiyya waan socho'uuf kun tokko wanna baay'ee agarsiisa. Tokko uummanni Oromoo afaa osoo mirga dubbatu wanni hunda qabu ukkaamamuu isaatiin agarsiisa. Osoo wanna hundumaa gochuu danda'u afaan qabame akka homaa hin dandeenyetti laallamuusa wanna agarsiisa ta'uu danda'u.
Biyyattiin deebitamoo?
Gaafin sun hin dhumanne borillee itti deebine. Gamkaaniin ammoo gaazexeessaan ispoortii televizyiinii fi raadiyoonii Oromiyaatii fi pirezidaantii waldaa gaazexeessota gabaastota ispoortii Oromiyaa ka ta'e Addunyaa Angaasuutii fi atileet Magarsaa Taasisaalleen jedhuun yaada akkanaa kan qabu qophiteenna taaborii keessatti itti deebina. Yaada qabdannu barreessaa nu bilbilaa jenna.